teacher. Since a long time ukiwa ndoto ya kijeshi, msimamo na usia bado ningali mwanajeshi. Mimi nilipenda sana niwe mwanajeshi, nitembee kijeshi. Hata kikosini nikiwa makosa mimi stuck, wahalifu na wa stuck, Hong Kong mimi stuck. Hong Kong zijawadia right, tembee kifua mbele mimi nikiwa mjeshi. Tanova za kijeshi, holding za kijeshi, cheni za kijeshi, mark time za kijeshi. Woga kando buti mbele kwa sila za kila kadba, G16, bastola ya baleta AK-47 na daga kwa machete. In full combat force, dear army waka cover. For devil back or never door, West bless men, keep them for brutal use. SMSK, that's all we use. Hiding and seeking is all about jungle men. Gota, hadi wase wana gota, na demu wana chia kinaya wana ngota. Gota, hai. Hip hop imebamba na rap imkitha maudhui, hicho ni kisa na kini ndiposa wase wa gote. We chop in the hip hop, toka bashi mbaka ghetto. Weka lengo sambamba na kuyasi ni ya hasi, ivue pajama na kulivalia gwanda boot na kutoka out. Kichwani mejoa hoja za kulitetemesha bunge, na saa za wakunisha wabunge vipara. Ati mimi ni Mkenya, napenda nchangu Kenya, nimezaliwa Mkenya, tena Mkenya mjeshi right. I'm the army, napigani ya nchi yangu. I'm the army, nailinda nchi yangu. I'm the army, najivuni ya nchi yangu. I'm the army, kama siacha nchi yangu. I'm the army, I'm the army, right? I'm the army. Ndoto ya kijeshi.